Downloaded from ilovezedmusic.com.
Musadza dandaule mkatambeza kuti wapita Musadzari rengati njuchi wiwi wiwi Iwe unanga kamira analola Chikole wa mfeka pete pachala Umati watopa ndi ubachala After some days wa mvula Pano you don't care suku samala Samati wa boza sama kunemiza She straightforward siwe sokoneza Iwe umalakwa koma sama bweza Koma you don't care hukumupanga nganza Usata danda ule Ukata mpeza wapita Iwe utalira ngati njuchi Wii Wapita Iwe zanga usatada ndaule Ukata mpeza wapita ngazi Wapita Iwe utalira ngati njuchi manja kumutu Wii Penati kumaonjeza Chikondi samaka kamiza Mamputa dara doro thendi tereza Kena kuwa utari mukupaza Koma you don't care Mwamariza Lero Joanna Wandiwaza Mawa Patricia mwana wa Agwaza Weekend muniliwe na wakumwanza Koma the truth is you don't care You don't care Kaidwe rankanza Musata danda ule Mukata mpeza wapita wabwino Hanyamata mutali rangati njuchi Wiwi, wiwi
Wapita
Inu mutata ndaula koposa Mkata mwona wapita nkazi yu
Wapita
Inu mutali rakoposa Hachina na madingu ata mtenga nkazi yu
Wapita
Muzalira Muzagwira kumutu Anzanu hakuvina Hakuponya masitepe Haukwati kuponya masitepe Iwe ukulira Ngati njuchi Iwe usata danda ule dolo Ukata mpeza wapita kazi yo
Wapita
Iwe koma